ilalo luthando angithembisa lona. 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 Darling, I don't want to be alone. As I'm running, I'm shelling you. Miss Evans and my family, you go by my serenity. Darling, I don't want to be alone. As I'm running, I'm shelling you. Miss Evans and my family. Cora ma sereni Bakfateli ku family batangbelo shalende go sheleni ituma maluma gini Daliwa muso chingale muso komile wanga umunini amba sana mani Ilalo luthando angithembisa Ilalo luthando angithembisa lona. Ilalo luthando angithembisa lona.
Ilalo luthando angithembisa lona. Ilalo luthando angithembisa lona.